njalo ke mase kuyilesi sikhathi sikuse sesihlaziya ke ipolitiki sekwenzela yona njengolimo olizwakala layo kuwe ngeyilokothi ezinhleke umtaka usuke ehlezi nathi ngaso sonke isikhathi mtaka ngeke ngithathe le lithuba ngikwamukele insizwa yakithi emsazweni ukhoze FM ngithembe ukuthi nje impela sonto yakho awu ayibanga mnandi kanje
abendlovena amandla enhla nasezantsi siyabinga yadadewethu ibehle kakhulu necameroon yasijabulisa sonke
najabula nokho kwajabula kwamyoli inkosi yami kuzwa kahle namhlanje kuhlazwe ipolitiki sibheka ukuthi ubungozi bolwimi lwesingisi kwipolitiki yakuleli mhlawumbe ukhuluma sona nje lesi silungu lesi engisicabangayo noma mhlawumbe kunokunye okushoyo kulokho
sona impela lesi esihlale sesikhuluma dadewethu ngoba masingaqala nje sikhulume ngomlando olimi lapha besingisi e-Africa kwakuwulimi labantu ababesicindezele kuyafana nolimi le-French nalo kwakuyilimi lesijalimane ekusicindezeleni kwalo-ke bafaka inkolelo ethi konke okuyipolitiki noma obusesigabeni sobuhulumeni kufuna kukhulunywe ngalolu limi isibonelo nje ko-Cameroon nako-Gabon nako-Equatorial Guinea abantu bakhona bakhuluma nge-French kuyilimi zabo abazazi kahle lapha-ke eNingizimu Afrika inkinga ekho eyokuthi kunenkulumoze ethi isingisi ulimi lokuxhumana kusho abantu nje ungazi bakuthathaphi
so it's a universal language phela into engekho sikwazi ukuzwana kulona thina sonke
into engekho dadewethu eNingizimu Afrika ulimi lwesingisi luwulimi lwesine kulandela isisibhunu seolulimi lwesithathu isiZulu siyihola phambili e-Afrika-ke nje uma ukhuluma ngesingisi awadlulile ngisho emaphesentini angamashumi amathathu abantu namazwe akhuluma isingisi ngoba kuyona into ekhulunywa kakhulu ezwenikazi ngakho-ke bonke laba bathi ulimi lomhlaba safune basitshene ukuthi bakuthathaphi lokho ngoba ngisho emhlabeni jikelele isingisi silapha ko-number 3-4-5 kodwa-ke okumqoka ngeNingizimu Afrika ukuthi kukhona into abohlanga kufuneka bayiqaphele futhi bayelwisane nayo yokudelela ukuthi njalo uma kunezinto ezimqoka kuhulumeni noma ngabe yikhangisi noma ngabe imiyalezo ikhulunywa ngolimi lwesingisi kodwa abantu abaningi kulelizwe engikhuluma nje isingoni ulimi lwesingoni ilona olihamba phambili eNingizimu Afrika ungayithatha kancane leyo nto kodwa uma usuyibuka ushona phansi uyabona ukuthi okusho ukuthi abantu abaningi kulelizwe ngokuvota nangey'nombolo ababi ingxenye yokwakhiwa kwemithetho ngoba ukwakhiwa kwemithetho kuxhunywana ngalolu limi okuthiwa kuxhunywana ngalo lwesingisi iningi labantu bethu thina bohlanga uzwa nje sekuthiwa kuzofika into ekuthiwa i-hearing futhi la kuyolalwa khona izimvo zabantu kufikwa nje imzuzu engamashumi amathathu noma usuku olulodwa sekuqediwe kodwa yonke into isilungiswe ngolimi lwesilungu asikushoko ukuthi umthetho uyavuma ukuthi abantu bakhulume iy'limi zabo sidelelwa nje ngabomu yingakho umuya lapha emkhandleni komasipala uya kuyishaya umthetho uya nasephalamente umuntu nje asikhuluma isingisi ubone ukuthi nabantu bebengeke baxabane bebengeke baxabane kube bakhulume nje isivenda noma bakhuluma
ulimi nje abazizwana
noma bakhulume kodwa bakhulume ingozi-ke yesingisi ukuthi okokuqala ishiya abantu abaningi bengakuzwa ukuthi uthini wena muholi wabo abakuvotele bengasazi isingisi okwesibili nawe qobo ugcina ungasakwazi ukubeka umongo walokhu osuke ukukhuluma ngenhloso yokuthi udlulise umbono wakho sigcina singasakuzwa sasilalele isingisi nathi esingasizwa baningi abantu baningi abaholi abakhuluma ehholo nje kukhona indiya elilodwa noma umlungu wedwa bese bethi benzela ukuthi bezwe nabo
bagcine sebekhuluma isilungu
nangaphandle nje kolimi kuphela dadewethu ngoba ye bashintsha kodwa nomongo ngoba into ebalulekile kupolitiki umongo walokho osuke kusho lithi-ke lami ingozi leyo kuthina bantu bohlanga ngoba sogcina izinto zisidlula isibonelo nje kulezi nto ezike yikhulunywe kukhulunywa ngey'ndaba zethu kodwa ikhulunywe ngesingisi kuthiwa ilobolo ngansibonelo liyakhulunywa nje bese kuthiwa hhayi i-bride payment yini le akuntamba yini le uma njengoba sikhuluma nawe nje lapha ephalamende badinga ide udaba ley'nkantolo zasemakhaya ukhuluma isingisi akekho okhuluma uqhabo thina sazi ukuthi lokhu ilokhu ngolimi lwethu isingisi liyaphikiswa ile nto yethu iphikiswa abantu okokuqala abangaze bahlala emakhaya iphikiswa nabantu abangazi nokuthi ngesizulu noma ngesivenda noma ngesihlangane ibizwa kanjani kodwa kulwisana nayo ngesilungu bese uyaphela umsoco wayo bese ubayengazi ukuthi into nje elukeke ngithi ke mina kubaholi bethu ake babe namandla nje yazi kunabaholi bamazwe esibahloniphayo warafathi waze wahamba emhlabeni ekhulumile umlwane
nowase China nje uthi mayifike lana uyatokulikelwa
uPutin ukhuluma isiRussia ayikho into edlula ukuthi bonke labantu abalasephalamende nakuTV angithi basibuka ogeneration noba noma kukhulunywa isiZulu kuyatolikwa ayikho into ehlulumo ngameli akhuluma isiZulu sakhe ngoba naye umongameli uma ekhuluma izulu simuza kangcono lokho asuke ekhuluma kuye kumqake naye yingoba ukhuluma ulimi ongalo lakhe umongo awukho sinaye imali lapha yokwazi ukuthi abantu kuTV lapha laba basephalamende uma kukhulunywa bafake lapha endlebeni batolikele nje babenze makufike abeyahubulwa ngaphandle noma uthelevishini usibhalele laphansi ukuthi hayi ke uthike ngoba akulona iqiniso ukuthi sisiza sonke isizulu nokuthi isingisi nokuthi lesingisi esikhulunywa lapha ephalamende akushona lesifethu sokucela inkobe kusuke kukhulunywa bese kuya phezulu singakuseza kufale siyiningi labantu
engikwaziyo ukuthi ibayeda abantu labekuthola khona nishaya nje ngalo likaMageba ngolimi oluzwakalayo ebantwini bayakuthola abantu ngakwinkundla kuzoxhumana
kunjalo dadeni sikhuluma lona lo lwethu ngawe ngeza nawe ukhuluma olwakho asithi uma uthi ivenda ngena khona uyokhuluma nje lokho ake senze ekube unyaka ukuthi sihlonipheke ngolimi lwethu ngoba umuntu okuhlonipha ulimi lwakho usuyekuhlonipha wena wonke ulimi lwakho liqukethe lokho ngumlando wakho kanjalo nomongo waloku suke ukufisa yena njengomnikazi ulimi akwenzeke lokho kuze kwenzeke ngisho lapho ukhozi lwethu esemthandayo
awumthole kumtaka kuloni iphephandaba ibayedu yatholakala ke eyitolo sibonge kakhulu kuyena uzobe khona noma kanjani nangeviki elizayo ibaluleke kakhulu into ayishoyo ukuthi zingaseqi into zethu kakhulukazi makhulu ezepolitiki sizizwe zonke sichazekeleke sonke kuzwakala.
VMBS, Ukhozi FM, luhamba phambili.